neno kalamu, kwako ninaganda kama sanamu. Na vivuna nilivyojipandia, kwako kuna rani najishibia. Kukute utakapo maya, we nishike haya, kila kitu kwako sawa. Yote kwangu unabaya, na usije ningaya, ndo nishakolea dawa. Kianza sifasi nitamaliza vita mtamuwe. Na yote ya kimganika mapenzi ndo huwa jawabu. Mwenza kuni kikutazama, roho yangu manana. Macho kikutaona, chini na inama. Wasome hitima karama, penza livo njike. Wamalize waganga talamu, siyo tudhuri.
Baby,
nideke,
oh baby.